got another one. ZLatestMusic.com.
Tuliba kukopala in a bee. Okomeka tu afika tobana boss. Ametwala kupontela boss. Ametwala.
The hours in the building.
Ifani kumukuba ekwa shipume mpia. Bari mpia tulakeba no fear. Kaini gato kufunya pofyo vnangani. Balauka balauka nala matasiko kelo mungu.
Kata ele kozi tashikonge na kabombe. Tatuwa izo kutamba kwa papelzi. Ukubombe mufuma shonze. Tashikonge na katonze wiwala katonze.
Alekeresha putalali sanga posta metu.
Saizi popopo tete dapo tati.
Ako kufusha kare na vaishi va image.
Kale wangu na idanga kumwele.
Mpia makuta mari na matakari. Pankolo peri zilo fosate. Last napa tumba na shere na tuenza kabunga. Nshkwete faka shere na kazenti. Tula voma tuwa vombe fwenoria. Yeah, up as long as kunchi to ninja. Nalivesha tiketi kundana. Manga wawa na spirit ya uchoshi wimpara. Nashikontela, kushikontela. Wale vya kusontela, no kutontela. Apa kusera, wale vya kupemera. Tukola kwa feka, leva kupendela. Boza mifia, makuda, mari.
As a guy kupala ukata domu nangani shtobede wena kupapata. Life jifuai kukudi nakachona patuma nizangwe. Tulo tula lula ngatapadi chikwacha. Nijonze tufoyo kukwate chikwacha. Tuna tulu kuje mwe mpaka wacha. Yadidila patua bana boss. Uja boss mama boss. Ametiwala tavejo kupondela. Ametiwala ndadwada. Apa vjadi pena kuingila mo. Takuwa mogu shadi na kuingila mo.
Mpia makuta mari na matakari kuchu darama mane pampia kupara ukabane impia makuta mari na matakari darama mane pampia kupara ukabane
tenda kofi pampia nda mwene kabine pia nda kuneka tamanga shokumpi vila tama kukukumuka beta na bapla kobe kuchalole some kanga wasa na malezpa beta nukuguleka nampiliva mufa kuchila kupoleka no kusamangi shoke wa kuchila kukomeka nizela mkupange shandu kuchila kupweneka chite na stage wenu mnyaka muka goleka kitumaini kutumika hapa china siku kumuzika kuchu kila sibu hii kutumika minenga tema kutai kwanipika
eko shifume mpia bari mpia tulakeva no fear. Kaini gato kufunya pofyo vnangani. Balauka balauka ndala matasiko kelo mungu.
Tata ele kozi tashikonge na kabombe. Tatuwa izo kutamba kwa papelzi. Ukubombe mufuma shonze. Tashikonge na katonze wiwala katonze.
Alekeresha putalali sanga posta metu.
Saizi popopo tete dapo tati.
Apa kufusha kare na vaishi va image.
Kale wangu na idanga kumwele.
Mpia makuta mari na matakari.
Famous HK, Team of Life, Team Block Bash famous.
Biggie man got the one got been out what it any captain. Have a bombe, good dog, dog, flank, dog, dog.
Couple of BMP, BMP electronic for BF. But down, Zim B70.
And classic boss, Zimuzani. So put him boss, he put a him. Go para super, super strategy. Manager is iconic in Zambia. Bozi Doit na Bozi Mr. Bowles.
Bozi Paruso.
Bozi Detitina.
Ako Katua.
365
Vias
Uri Gaza
Zay. sagelatestmusic.com.